muzembe na gishika ahinda ni nkubito nyamibwa inkota nyiniro babazanye rero
aye 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 aye
ruimbura hananiranya kinzi ngari yarutaganire nori beringamba we imboneze nyambinga bitagera uri cyusawe abakumunanira baramukeza
Shoka mwakunga nyuka kani ukombe bw'impunga bahindu imenze bihengeri nawe utanye nka n'induru sanga Yesu yitambitsemo imparage ngimambara z'imitima zitaza kwitora yigindye memamba hagati nyasigarana impunga inkura zo zimivugiramo umutanazi twari kumwe aramushinyagurira abonye ashanya ku rubango rw'amabara atakibasha kwizigura inzira yayogoje umutuka ari bitenga bimuvamo umuvumba nka umukanuka mu gihumbi atubamenyere kwihukira imikoro simbura amakuza yeteye imikoro nta cyatuma atayitobora wakamuturutse mu ruhanga kandi uzi ko ari umugogoto henge ibikoko bigusigarane mu gasozi
iyi ntarama naguhiga
aye rutirengagiza itabara